Mbatu gena kwa msaza budu Supreme District Court wa Greater Masaka, Sheikh Badru Wasajja Kiruta Kamulari, atendeleza nyente katika yobwa kabaka ya Mwanterimba, agambye nti ekyusizza obulamu bw'abanna budu bangi, n'abamu batuuse okukola hijja, nga beeyambisa emmwanyi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar abadde naye.
Supreme District Kadhi Sheikh Badru Wasajja Kiruta Kamulari okwogera bino asinzidde ku kyalo Nunda erwabenge mu District ye Kalungu ku mukolo omulimu we Mwanyi Kayingo agisiraje Kafeero bw'abadde yeebaza Allah Subhanahu wa Ta'ala olw'okumusobozesa okukola hijja omwaka guno nga ssente agyona ezamusobozesezza okukola hijja yazijje mu nteekateeka ey'obwakabaka eya Mwanyi Terimba ng'ayita mu kusimba emmwanyi. Bw'atyo Supreme District Kadhi Sheikh Badru Wasajja Kiruta kwe kukoola bannabuddu obutassa mukono mukulima emmwanyi.
Bamise kamwanyi sasa yagamba batugamba nti mwanyi tekolaki Terimba tino wano bannabuddu bwe mbamukubirizibwa omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulima emmwanyi n'abagamba nti mwanyi tekolaki Terimba kino kiba malabu mazi oboolyawo mu kusinziira ku mwanyi omusajja ono zazaalima n'okutuuka okumuyita erinnya lya kamwanyi atuuse okuwalirizibwa okubaako byakola ebiwaliriza mmwe mwenna naffe ffenna okuva gye tubadde tugaa tugende twanirize haji haji kamwanyi alina omulimu abao yateekesa muki mu nkola omulimu gwa Ssaabasajja ogwa mwanyi tekola ki Terimba.
Omukolo ogw'okukulisa yaji Kafeero Siraje Emeka gusombodde enkuyanja y'abantu mu kitundu kino eky'ekalungu era gwetabiddwako n'omwami wa Kabaka atwala eggombolo ya Mutuba 21 olwabenge Nsibambi Franka ssaako ssentebe w'eggombolola eno David Ssega w'abalemeezi era omujaguza Haji Siraje Kafeero naye akkaatiriza enteekateeka ya Mwanyi Terimba agambye nti yalimu ava ebitagambika kyokka nti bwe yazuukuka n'atandika okulima emmwanyi kati omu ku bagagga aboogerwako mu kalungu wonna.
Omulamu gwengamba nayesaba Allah Subhanahu wa Ta'ala yasobola okusima ekinya ky'emmwanyi akisime ojagenda okulanga okatta ekiri kyomyoni kyolukumi walabda ayina nakutulumira
ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu.